bengifula obindaba nenkulumo zangihlula thanda ukubhekeza mingithule ebethuna cela uke kwangishayise ngomoya nyangicula nyangicula hlambe ngiyakhula ngobindaba nenkulumo zangihlula thanda ukubhekeza mingithule ebethuna cela uke kwangishayise ngomoya nyangicula.